studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou wa tarto bogi jandiga fandu hala Mamadou sama se jamwa yali sakrabe kedibe yopitere kenyane yimbe le benna nangabe nonna watu kurita nyande sappo jetti leru out ana e mabbe premier ministre kiddo o horojo ngen kiddo sudu battirundu e kanyane general en hewbe kanon be fufedoto e lewi saria tilallaaji hebude leydi wayde bawde kalisi mi rafi rintinade e bangul anyaaji ngoni yogaaji tilallaaji rewbe kiruduuji be benna batta nyoloma hertandango rewbe kiruduuji e memana halam ben goto e mabbe le journal mede le bangé benno non nyaawo maayo bamako ngo santruuji temdere noga jeddi godanni imuuji men tagite hitande yontere de benna tagite hitande yontere warorande di pudirta defu e wi ben ardibe kabaru jandeji di fuf landama bangal mudum di ngoni sembe kabaruji amen hande ki ben beten alkamsare jetti lew octobre hitande 2020 bismillah sakral ultama wiide joko horejo transition o yoppiti kenyan yimbeele sappo e go omben gonnoobe juude gubal ngal ana e mabbe premier ministre kiddo docteur Boubou Cissé horejo kiddo suudu battirundu omben Moussa Tembine e zeno en e larme e hewbe kan non be do fufedoto e wi sariya batte hasindine yogaje mbiyon e wi communiquer gubal met CNSP le fahande le kabaruji de le wuro tigole commune bengo arrondissement fana woni tugula kusa tugula mbenno odo matron leedi mudun ana e golle mbenna ko ana golla ko heewi hono golle sardinya e mbenna kanye jagu pomorka e wi odo debbo mawdo mbenna mo duu mudun yawti chaban jegom rewbe kiruduji be na jogi tialaji kewdi batte yambere hertanane rewbe kiruduji Aissata Diarra e mben yawtidi e makko keddanna ko hebani en du faytango munot sendubo e alcc
Tugula kosa tugula dubi mako anawara e dubi chepande jego anapuri dubi debesa poijoy o matronnon wada golleji nako kanyi jagudun yu kanko jati woni horejo fedde rewbe janyeli to woni
miden gada golleji fahew do miden gada demal miden jayalu miden jogi nuku e tus koyto mi kawtata fami dem
e wi kosa tugula rewbe gombe le janyeli ana kebati dalaji kewdi bangal kebe o holiti meti ko du kabaru ko be ngadantaake hakkille wattu amde adiji dun
panal hivernation
lumo wala sanni wattu to mukutu mi gonto lugare wondo wattu fusu kamu tobi jian naban giraji amen o ti dala modo juude amen do edaade dun dum de gondi ti dala bangal kebal ti dala god hakkune amen e worbe min baawa wiide yimbe be an jokoni men hakkille taberobe be wala fuddar ko jogi de nukuletu anniyaji bamete
O debbo mo dubi mona ana wara e chapande jego ana andi kabaruji leydindi o holiti metti makko do rafita bugol saria 050 fabowo yidi wara rewbe o mo darda e keya be lamu be ewano be ewtata kabaru mun
bede kasindini e baldi rewbe be hewali gouvernement rewbe nayon tan wonde bede narda gouvernement o beida darne rewbe be lamu
kosa tugula ana darda e keya be mu joina be joni be ngatana hakkila himeji rewbe gombe le janyili
to balan dugu ton no le cercle kangaba golle le damaji woni sababu kebal rewbe hewbe so wonno jirube hen wobbe kay holliti jogade hen ti allahji kewdi kedanna ko be nan goto e nelabe am to kangaba ton no fatiya tara du faytango umar wagoli alcc
ti allahji ko min jogi arande ko nayri bangal min gala bawde wakati sina min nyawlo miden jogi ti allahji no min kani yobirde nyamale de kanko noddete rasel daw no mo holitiri nimse makko o do debbo mo du mudum barta dubi chapande joyi o ina galle do o holiti metti makko sanne ko wayde potal woni hakkunde robe kanye worbe so bami fabe asi damaje de
quand je suis venu ici
wattu no garmi done min tawi hono robe an rewbe ana wada o do golle mi beedike e mabbe min ballan worbe be jogude so lopede dimi mili kangi ana wawi tawede le mudum so min baawi jogude so ngay sappo e jetti worbe jeyi hen sappo e jeego min rewbe be gotel min jeyi hen ko hulbini hen ko ni woni ada wawi yaltinde so kurdo kewdo lope tawi kangi wala hen kono ada wawi yaltinde so kewdo lope jogi do kangi sanne
be do rewbe ko be kebata ko be biyana pamdi sanne wakati so be kibi do ko be koccata ko idum ware e buudi temede joyi sefa no o do suka debbo hollitiri wiide mo du mudum barta dubi no gay e jeegom mo jaba inde mudum inde o wiidum wadso be jahle gese de e giyaway ton sedo ko be kani hebude
le wakati mo min goni o golle gese ko dari kettal min domata min gari do yalla den ko min kebi ko wawi wallu den men wurnude sukabe am
mi titede video rewbe le hobe gondi e gollude do damaje de so be kebi e dido golleji danan ko be neldi hotude so to yugujuguji ni kanye cottobe utlaje ko nandi mudum dun ko umar waygol hebini si jotamani Mani Kangaba.
Sakraba no mbawi tutude hakkilaji modo do kabaruji amen do bembal amen no Facebook e kany Twitter. Fa hande sumala sisi yopitaka tawene gilla nyande altinere nde mbiyen odo kabaruna do bembe ande kesede ka nonno fay goto e lamkobe be kany battibe sumala sisi gundinal dun ndokobe kabaruji leedi France jogabe dun no bihi non ana modja mbiyen debbo sutado leedi France mbiyen kanko Sophie Petronin yopite nata dun Bamako. Fa hande li kabaruji di mbiyen julabe Mali be fuf beltaniki imingol lo jukoja do leedi Malindi e wi mabbe jukugo de mbiyen sambi nun chatele mawde e le jaguji mabbe di kuma finkeeta nati le mulumongo keddan ko hebani ene do faysango Alcisse.
Je suis très content.
Mi welti ke sande leedi Malindi ana wondi fewde titalaji naw jukoji ngadaade fewde leedi Malindi tidin no golleji amendi sabi mi bawano yaltinde kaaki amen chottite imingo jukoje de e hune moddiune sande sabi mi ngara mi fuddita golleji amendi mide jatta Allah ko jukoje de imminaako nokku fu to gollete leedi Malindi yihi titalla sabi ko leedi ni jukka keroji di uccita joon ko golleji amendi fu ana waawi wartude no wordi non e hune nafore sande mi mi chotto mesh le buti ao wala fu ko heddan no kanle
fay boota kabaru saraji lawi din nanete le jemen hejuji jande leedi Mali horejo men gulur anazer humpiti dun fanda mudun e wi mako yo janginirde sukabe be men leere kany hakundere saraji men jangine saraji lolurdi code circulation men routier le lew du samdun dun fudata jaji sako yo men horejo de do gulurde leedi di humani ne denago du lawi saraji men do lawi di kedana ko halni e telephone Mohamed Baba Kunta e du faysango mumnatu sendu
l'institution janginde denagu lawi ana hani natude le dabareji jande leedi Mali dum wona hakkilo kejabbe leedi Mali tannon yo ministre fedde yemwa bami adi mun gila hitane 2009 fanda mun yo yalla sukabe ana jangine dum majjun sabe adadu accidentaji gaddeteedi le aduna rundu ana heewi dum latike sababu barminde yimbe le hewbe kanyi ittude yonkiji kewdi so sukabe faminama e martinama kabaru do torraji majji latto sababu be lato balike jon e hakkilo mide andi wide panungaji kewadun mun chande dum hore anali golleji anazer lindu hitane 2020 mi ngada bawde men dum majjun
nyande altinere sapodi lewru october hitane 2020 woni ko imuji di pudata do leedindi fuf wonno puddube jaati bangal mbirki sembe chaldi sambien santruji temdere noga e jiddi ngodani e defu bangi nono mayo Bamako ngo ardibe kabaru jandiji di holti wide men fuf landinama bangal mudum madam kuni rakiatu ja yo horajo academy rive gauche Bamako keddana ko halni elizabeth walet mohammed do faysango alcisse
iya
bon tabiriji mudi di mi bammi fada nyaloma tado dirgo ngol yottani adadu yimbe kambe dado dirde be ana anda nukkule to be kani dado dirde to ana anda so be nyottike to be kani jodaade to fu ana anda ngadi ido kulleji fu fada nyaloma o yottani list ngaji yimbe kambe don dirde di fu naldama yaade ni cuudi e kolngaaji di kaani yaade wadoide tadon dirgo ngol adadu cuudi e kolngaaji to dadon dirgo ngol wattato ana anda adadu rewbe worbe nimbe kambe haybo debbe nyaloma dadon dirgo ngol du ana anda
kabaruji nyaw covid 19 hande jeddi lewru october 2020 do jiyam meje yimbe temre njo e jena yo ewtaadi docteur en leedi Mali holiti wiide sappo njo tawma nyaw o jimen jetto samtanama yonki fuf heddaki hen denno odo dum fuf famtanama adado yo nyaaji taton e temet didon e sappo ben nyawbe ana e mabbe nyaaji didon e temet e njo e didon samtanabe e sappo temdo e sappantade go iwbe bangal la yewtere meden acte covid kedan ko heben en Moussa Mali Cissokho do faystango munat sendu
bisimile mona e hejo menna acti covid ko hande ministre humani do kabaru cellal holiti nogay e tati lewru septembre abindu le leedi Mali ko buri suka be didon le temedere fu be dubi mona burata dubi joy kebi nyaw coronavirus be dubi mona betata sappo e joy ana wara le temedere fu sappo e go'o ka ko woni kabaru suka be dubi mona ana hakkune sappo e joy e sappo e jenay nyaw o hebi ko yata e nogayo le temedere mabbe hetine Mamadou Sama Seku do majjun
sukabe dun matisane torraji nyaw covid 19 faaso dum heewa dum woni ko holliti dunke en UNICEF holliti nabembani kabaru hasindine sukabe be kedana docteur dugufana bagayugo kanko woni koni do cellal kanyi hebgol kala ko woni kabaru sukabe e le goldirde UNICEF Bamako
les écoles ont
jangirde uddama jamarnde dun na huli sukabe hanbe non haybede e wattu hasindina do jebama fufna beeda farati hebgul nyaw o bangal sukabe be yalla buutude sanne faratiji rabondiral nyaw coronavirus do sukabe jande e famuji yogaji nangondi huncinde hore docteur dugfana bagayugo hulti wide ana hani tabagollo sariaji renturdi huncinde hore ele jangirde su bangal la tedade nyaw o e kanyadun sembide ande e imadraji sukabe be UNICEF hasindinama won jandeji yogaji huncinde hore fewde sukabe yalla bikino kabar mudun fewri dabareji jawdi yalla fa hande sembinde huncangul hore laabi renturdi le jangirde sabe ele dido nokuji sukabe buri fu fewde mudum e hakkilo honjotobe hewbe sarabe sukabe le kuybe dun na jogi darande le hebigol sukabe fewde e nyaw o
leydi mali wala le yubbo inde leede keboobe bali guddido balla e femi kambar habugol nyaw coronavirus imade mon yo buytude nyamale mabbe kany wollude be habude nyaw coronavirus feddende politi wiide leydi mali wala le majuna patte tiida la politika ku gondo le leydi ndi wattu joni hetine joni lamdi kedotobe men jokka hen jababu faji traure o dogotoro nuku sawru gol dido bal covid-19 hopital Pongeton.
Allô docteur, ces derniers
docteur dido wattuji di min tagi wiide leedi mali yimbele be nyaw coronavirus la toto sababu en wutigi sanne tam don hulta nyaw o na wondi majjudo leedi mali na na batti madraji docteur en be nyaw o wonda fi majjudi kayu batte nyaw o wawanama wakati jun o so don ba fi wiide nyaw o na wondi majjudi
yo do timmata acci covid hande pati jeggito o rombawi hettinade godo hejo de muydon fu do bembe men facebook na dunna e noddude e viamu 37321 jokka hen tati kainai
studio tamani studio tamani yo pa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakrabe so ngare kabaru jamen ne raison ngay dem bian to yoroso ton golleji limta golle le gure sapo puddi nyande 30 jagom lur octobre 2020 odo golle adadu yimbe mbien dabaaje tan kaaki gollirdi wadan lewur mairie commune yoroso e pnide huntanta hore odo golle be jawta gollo kala wuro ngen kala ko woni le gure de to kay tonno tabane na jena e men tonuji nyamburiji ngoni di peccade hakkunde gure nogay commune sigala odo faba jamare e wattu chadele yu golle men commissaire sécurité alimentaire ardi be commune o ngoni ben kinnibe kabaru fuccugol do tumbutu tonno cellulot men cilludo wol projet debbo ala fefudi nyandi 30 jagom der octobre 2020 yu hejo golle do yirwere robe e surbabe men cerkulji joy region o ele dubi nay jawdi men projet o yu ko buri milliard goto kalsi sifa mo itti royaume pays ba kuntanodo golle be kuntanodo hore golle woni ONG AMSS denno dun timita kabaru jamen hande e mission tan saata fofu no bawo hitinade kabaru jamen do ben bembal www.studio80.org kay dum via mo 37 320 do sede yotra medet wawande.